tababarka muddada dheer ee muddada 3 maalin ayaa ardayda jaamacadda Bay gaar ahaan dhigdaasa kulliyadda caafimaadka waliba la baray sida loo sameeyo baaritaanka alwalada iyo ona sifaylan ku faa'iideysanaa tababarkii waliba muddada dheer ee BI Dr. Ahmed Zaki Dayibade oo ku mid ah dhaqaatiirta sida weyn ah lagu gordo deegaanka si lahansara dhalinyaro ku qayb qaadata horumarinta caafimaadka deegaanka ana ku mid ah ardaydii helay fursadaas la ka baray sida lambaarow cudurada ka dhiyow urka jirta ama alwalada iyo ona sheegay in TCAD ay ku faa'iideysteen wali la bari isla markaana ay u mahadnaqeen maamulka jaamacadda iyo ditorka BI ee casharka 8 maalin soo dareeray
maayay balaare Yusuf Isa Ali may ba kamid ah ardayda oo jaamacadda Bay markood iyo marlamaad may in kama hadalay ilaahay in kama hadalayaan mahad ku dib marlamaad mark sidaan may baan mahad ilaahay ee maamulka jaamacadda oo hanin qaban qaabii koorsada oo ultrasoundka koorsadan ma iska dhex jirtay theory iyo practical mar oo theory gaadaan iyo mar practical gaadaan oo ati doktorkii oo hanin bilaawi maalin oo sabtaha ati geeknaan in gowgowaay doktor Ahmed Zaki iyo ma sinni intaas ku dib ardaydii oo qayb galay dhamaan ardaydii oo qayb galay oo faa'iideystay intaasni ilaahay mahad ilaahay ay ku soo naatay alxamdulillaah hada billahi tawfiq
maayo balaara shukura al hasan way ka mid ah ardayda class jaamacadda Bay aan way geegantaan in gowgowaay koorsadaas oo ku saabsan IT abdominal ultrasound koorsadaas oo sidibir jaamacad binding sooti koorsada ay baahay tahay inta oo theory iyo practical bale koorsada way banin biyaan yahay doktor oo khibrad angila aan way bantan kuma hadnagaana dhamaan maamulka jaamacadda Bay haana soo hanin eegaas man koorsada tan way baa koorsada ba ka faa'iideysay gaar ka mid ah ardayda class jaamacadda Bay iyo saasoo kal koorsada ay baahay tahay koorso open ah IT oo wafki badan ay ka qayb gal koor
oo kumida ardayda ku faa'iideysaa si koorsada dheeray koorsigaas oo dhagaadaya ama gadiga gowda jaamacadda Bay koorsadaas ma waxaan ma baleereen basic abdominal ultrasound kaaso Nigeria ay Dr. Ahmed Zaki to
bismillaah ana maay dheero haa u daayir mursal oo dhagaadaysa jaamacadda Bay University oo sidibir hanin ka soo di baratik iyo theory in iska jiraan basic abdominal ultrasound sid lami bir oo theory hangan qaadin iyo keega ninka dambeeyta baratikada ina qaadin mayba si saaid aanka mahad eliyay macalimiinta maamulka jaamacadda si qaas in maanka mahad eliyay macalinka oo inta sidiidun bir haniri jaan qaaday Ahmed Zaki
bismillaahir rahmaanir rahiim ana ma ila roob qadir salaad ali samfale geeg may bani geeg gooyay barnaamij onee qabso ma jaamada training evangi high ultrasound selang baro ur kujirta oo theory barata ka balahay alxamdulillaah geeg may boo may bani geeg gooyay sanawada runti may bahay seminar aad muhiim ah ka ama training aad muhiim ah ardayda wal ku baradaas jaamada bio gabi hang magaalada Bay dhawan walba furnaay may boo may ku faa'iideysteen waana may boo dhowr arday ku faa'iideysteen alxamdulillaah may baan ma hadnaana maamulka agaasimay barnaamijkaas iyo sidoo kale doktorka waqti jeenin bi oo barnaamijkaas nin goobada eedanka ma hasanyi may boo runtii barnaamij oo safar lagu faa'iideysti eedan ma santiin dhamaantin.